gị o gwa ya gama gwa ya gama na bịara nke ya ọnụ onye na-eme mma bịa 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 ka kele gị
na o mere mma
bịa 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 nọ ka kele
na o nyere ndụ
bịa 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 nọ ka kele
na o nyere nwa
bịa 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 nọ ka kele
na o nyere ego
bịa 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 nọ ka kele ya
eze bube ọma mma mma zụlalụ ịbọ nwakwụ tara bube ọkwa gị na-akpọ n'ito ya wụra o ọkwa gị na-akpọ n'ito ya wụra o ọkwa gị na-agba ya agwụ ịkpọtara ya eze narị ekele eji m o echetara m ihe mere n'akwụkwọ nsọ ebe soro tarịta kumi nwata nwụrụ anwụ wee bunye n'ọnwụ nwata nwụrụ anwụ wee bunye n'ọnwụ eze narị ekele m o ube narị ekele n'ihi na emere ndị m ma eze narekene ọwa gị mere mmiri ọwa mmanya ọwa gị bụkwa aka na-agwọ ya ize mụ narekene n'ihi na-emere ndị mụma n'ihi na-emere ndị mụma eze narekene abịara ka nkene gị.